ilaahay intanii ku meel mahad leh waqti dheeraa inta fadhiini dadka maylaha kaa lahaada taas kusokow kulankan geeka maalaad iyo ma-iya oo maamulka heer wasiir iyo heer gobol iyo heer degme iyo intan dad ilan ku weerey lala gooyay ma etaa nadaafadii beledka guddigii wedi yawna ah nadaafadaasay sebtembar madii una bilaabanay imkaaniyaad fara badan usoo lahayna bilaawnay walqalab ee wala kahaagow fargeetigooba haato ma lahayn iskoobuga ma qabno dadka naftee shaqeeyo oo googa geliya shir meel ma inkahayn saas laadishee bile sebtembar may helnay inimgu dadkii shaqeeya ilay joornaato iyo kuwan lahay idoo dhiidii jileerow may kala nasiibkan helnay qalab inuuna helna oo geeka gaara gacan badiile fargeetiyaal iskoob oon telefado inuuna haysana geeka walna dhiidijana siidi walna drca kuhelna gaariyaalku walna u naftaana guddiga ee gadani halkii bil un hooli wadni runtii lankii bay dhowr rooge rooga walinu qobani arab un ku dhamaadaan qashin lami lan qaadaneen yon kasta lan qaadan baan dhamaadaan ama juhdi ugu aadgelinay badiinu bilaabanay may ballan qaadnay inay laku bilaabo geeg maddaas ma haytay tumi isagaalkii sebtembar agost ofade sebtembar agost tumi isagaalkii haytay may ballan qaadnay laku bilaabo geeg walqashada beledka in lanka arga doono yaa maamulka horta iska ballan qaadnay maykii jaray barnaamijka ina maddaas inay baabuurka nadaafadda lanka talagalay suun maamulka lii wareejiyi doono gaabaha galay baabuurkii inuuna weli ma helna insha allah kolay usuuna system shay qaabkii usa ka kooba faday weli weli ka dareen maku fadheene biliyasidii ka shageyna un nasiib wanaag may aragnay ganacsato oon heelan hool un wen oo in sunu has diiwaan geliya oo leh beli warkasta inuu qaaday leh ma helnay qalabkii war kahaaga fadnay dadkii walahaaga faday haysan walab geekana niska weeri doo badan wal ku faylaya dad ka daalayna may buwaa nadaafadan beledkan langoon in le mal arago lanka geeka masuulka ee bara lagu kale nagade laakiin lanka nadaafada beledka suleemay buwa lankaas oo beledka nool un may fadnay meelo dadka wala kale kuwa kuweydiyaya un kuweydiina horta beledkan nadiifka waa lan so una saxado caafimaada lan helan ma inta la siinka weeray dad badan geekuna asuugni hormuud dad si aragahay iyo salaama daabshiid la ballanay ma aragahayn meeshin dada ku rooga gareeda aragahay jeerana hodhay roogdeeta ma qunta saado roogda may dadka inka weeraray iniyo involved ninka in wadankan horumarshay isla markaas dadka barshibata nadaafad galanta ka haya mudduu nadaafadda bilaawnay isla bili unka jarnay guddoomiyaha degmada may suubeeyay inay saadinii la hariiri kun ilama boqol taqriiban dad un ku yarayna tiim ayani la shagaya un haddaanan qaldanaan kun i boqol kun i boqol geeku shilayda haddii bay dhow kaamay kaala in nadiifka weel kura laakiin ma hayna tiim oo ma hayna geeb kooxdo meelala geliya bilina sagaal berlay ku shageeya labaad ikow berba in shageena berso juhdi ugiina suubiyan bidadkan boqol oo dhibkiyaal inta badan dada kula shageeya way geeka madda barnaamijka unuu furnay oo un dhaqaalanka weydiyahayna muddada gaabka ah oo una falaan hadhow ina ganacsatada ka tiirsan unuga dhaqaale isu qaadan doono madda dembe manbaahda doono qof kale laakiin muddada yaroo gaabana una arantan wadn inta lagu deerow ya mayn baahanay kaalma qalabkii haysan tiimo hata walaa qabn walow sidii la falaan ahayn may falaanay madan dadka in iska weernay lankii ra-yi qaba inuna sii contribution lankii dhaqaale ninka deeqo in ninka deeq lankii tiimo mataba qalabdii qaba shageeya u hay oo hay-ada ninka deeq walaan dadka inka weernaya saas e wal dowla ku dheerda umale hodhay gruubada unta kuhoy oo fariimo una ku haynoo jara kulay madi yabooh bilaawdiyoon wali fariin ay reebeen sheega doogna xaafado tumsiyeedka xaafadood oo dhiidi jila shageysay xaafad ahaan tumga bay dhow ku jarta laakiin barnaamijkan dhiidi ji siyeeda kula shageysay siyeedkii min lama qof askubiyan tumili qof guduga suubsadeen hodhay fariinga reebeen oo walka yaboohayaan jiarna hata batri hodhay iimaan goob roogay haddii aana kooy waayo yaboha sheegay rugta ganacsiga ama doon afyaan ahaa badoon axmed bahraabto kooy naftiisa farigan oo katabi badan maysiin kurajayane yabooh may khaaliga horta sheegi horta mada oo arinta horta naftee mada laskaraa laska taageera naftee yabooh bayku yaaba ini hawl wadaag lanku rooga gashimilo ka deediyo lan horseed roog muku wargal haddii lanka hawl wadaag rooga us arinta gashan maalinka talgalna in kashubta mudus eran un yabooh niga tan naftaa maysiin ku ofsadaane nadaafadan beledka bay dhow lankasta qaybta kugu aadan ilaahu ha naga toy lanko meel qaldan qashinka roowle ad u tareen tan kashubtay hataa waa fursad eedan weyn masiin ku osaana in maartay ni garab galan waana ni kaalmaytan barnaamijkan iska weynu kaasu